When the love single to, love single to, love single to, ah. When the love single to, single single to,
must be on the track.
Na feel happy, happy, nataka tuetu kapari, mbali. Na feel happy, happy, nataka tukapari basi chagua. Wasi kudanganya ntatoka nawe, ni mbali metoka nawe. Kavaye upendeze nitoke nawe, ni mbali metoka na wewe. Si unapenda gajinzi, shati na kobazi, na minitapigia kimini, rooftop na kiocha juu. Emia, mapenzi mazuri, tukierewana, tutafika pazuri. Semu wanaotaka tutoke night, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday,
Kariyako ondo shuwani
Tukanunua vikapu, tukanunua vitenge, tukanunua vishanga, majirani watu shangae. Nikisi baba we, I think baba we, nikupereke nyumbani. Semu wanaotaka tutoke night, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday,
Kibozi boziana.
Nasema Kariyako ondo shuwani, twende ndo shuwani, Kariyako ondo shuwani.
Ah, Kariyako ondo shuwani, nasema ndo shuwani, Kariyako ondo shuwani. Twende Kariyako ondo shuwani, nasema ndo shuwani, Kariyako ondo shuwani.
Awe producer Master P, 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 Master P, Amir Man, Wejeba,
Rice Cooker.